ayeni yaphela lwandle. Yaphela lwandle, ayeni yaphela lwandle. Yaphela lwandle, futhi nje
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
futhi nje
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
men phi yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
men phi yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
JX yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
JX yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
kashikumba yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
kashikumba yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
ayeni yaphela lwandle. Yaphela lwandle, ayeni yaphela lwandle. Yaphela lwandle, futhi nje yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
futhi nje yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
meni phi yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
meni phi yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
yoni shilungwini yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
yoni shilungwini yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
kashikumba yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
kashikumba
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
akwatili
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
akwatili
yaphela lwandle. Yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
kashikumba
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
kashikumba
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
meni phi yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
meni phi
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
akwatini yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
akwatini yaphela lwandle.
Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
babulani
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle,
ayeni
yaphela lwandle. Yaphela lwandle.
Yaphela
lwandle. Yaphela lwandle.